sitaki nishauriwe. Eh, namtangaza huyo hapa huyo nampenda. Sitaki nishauriwe. Eh, namtangaza huyo hapa huyo nampenda. Huyo hapa huyo ananipenda. Sijaroma.
Karibu Tanganyika Productions. Tunajihusisha na video production, audio production, graphic designing, CD and DVD fabrications. Katika video production, tunajihusisha na gospel music, wedding, documentaries, TV commercials, films and movies. Pia katika graphic designing, tunajihusisha na banners, posters, flyers, logos and ID cards. Katika audio production, tunajihusisha na music, radio jingles na mobile studio. Pia tunazalisha CD na DVD zenye ubora wa hali ya juu. Tanganyika Production, forward ever.